zorimba rimba chimanyi nange sirwango nyo nabadde ndovoddeko omwoyo wa mukama nagana yadogerera mu ngero abikulirwa abikulirwe bwe waba watategedde luveko gwete lwabadde lulwo muzukuke muzukuke batata beggwanga muzukuke omusiri guno gwetaaga okukola nyamba mukwate kumbi mukole ettooke lino lyetaaga enkondo bweba mmotoka ebiziiza biweddeko ate tudduka sipiidi yayiriyiri tidde ennyumba enatugira namba muzukuka bange mwanguwe mwanguwe.
Ladies and gentlemen, DJ Eric Home, the mix.
Kaledio twalina kamu, fena netwe yuoko. Lero tulina ziwerako, fena twevumiroko. No talanga vya mune wabiranga, asake virala. Atena katiriza, temugenda ne walala. Muzukuke, muzukuke. Patata vekwanga mulikuchi. Ettooke lino lyetaaga enkondo ene mmotoka ebiziiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri. Tulina gye twagenda okusaba musumba yabuulirira ddala bye yayogera bya mazima fenna ne tukomwako. Bwe yamala n'abuuza baliwe yabakomeddwako ne tuwanika emikono waggulu yayogera n'emmeme bwe yamala n'atutegeeza ky'okufuna kukyabuulidde buli omu mitwalo eneena ze ne Filipo tetwazirina omukisa ogwo ne tugusubwa muzukuke muzukuke. Ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukola bweba mmotoka ebiziiza biweddeko waliwo omusumba gwe nawulidde ng'awa obujulizi mu banne te Katonda muwadde omukisa alina ennyumba emunyonyo ekaza ettaka alina nnya wano mu kibuga mu Kampala kyokka b'olaba ekkanisa ye esabirawo mu muyembe kwegamba tata nakuswala okupaakingawe emmotoka ye baayogerera n'ebintu mulimu abatalina na kyaggulu baggwa ettaka eryo nditunda n'enzimbira mukama ennyumba ye muzukuka bange mwanguwe. Ettooke lino lyetaaga enkondo nzijukiza ennyumba enkadde gye twalimu ne tuddukamu amagandula baagalina nga n'ebirwadde biremeddewo Sawulo ebyambalo yabirina nga ne Goliyasa alemeddewo ebizimbe baabirina ne tuddukira eno mu biwempe mizindaalo baagirina ne tujja ne tukubanga engalo ebitiibwa sibiganye wa bishopu sibuganye naye ne ssenyiga n'alemerawo jyabyogerera mu ngero abikulirwa abikulirwe bwe waba watategedde biveeko ggwe tebyamaddeyo muzukuke mukwate enkumbi abange tukole ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukola batata b'eggwanga muli ku ki bweba mmotoka ebiziiza biweddeko ate tudduka sipiidi ya yiriyiri katemba mu kkanisa asukka basumba bafuuse bakazanyirizi babodegaadi olina bana gatali mubbi bakuumira ki waliwo n'ababalina naye ng'olaba bansonga ne banonna batandika gamba tugufudde mugenda Tuji wanobu zindalo Enobu kubuza antiofawa Otiguna yokera mazima Yongera nobu ze Linda kugulikamba antiuwe Mzukuke Mzukuke Mkwate kumbia wange tukole Katatabe guanga mutandike Etoke linori etage kondo Nandyo mwala kuno kweta kukukula Wachali yesu vimutandike Katatabe guanga muyangue Kandiwa Zainti Kenderera